Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Aljumare noke ene lewru décembre sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima Silima capanɗe nayyi e joyyi nder maison de la presse bamako kabaruji ɗo yumor waygal o. Canada kañe leyɗele sappo joyi gonɗe leyɗele ɗum woni rumde Union Européenne nde kañe fa yetti o Francie kañe Angleterre fa jottuɗa leydi Allemagne fuu ɓe kollitiɗe wattu joni o ɓe jaɓanayi hono ko wiya Wagner fa natali leydi Mali ndi wattu joni o du ɓe mbihi hono won kaaki goɗɗi ɗi ɓe maati ɗo ɗi riisi hani gollirde ley nokko ɗum e tawde fu laamu koɓe mali ɓe fa hande jaadira wiide yalla ɓeɗo soldat si ɓe jottiki ɗona jottaki. Ko nayiri bangal batuji mawɗi anniɗi wadde li leydi meɗen ndi ɗum timmi le région ngayiɗi noga tati lewru décembre ndu to moccito wattu joni ɓe mbi généraux en ɓe kañe e colonel en ɓe kañe kantawe to basi ɗi gondi e wadde yeruji seeɗa hedde julde mabɓe kamɓe chrétien julde mabɓe nde ɓe noddirta nuyal nde le on ɗo wattu fo hewɓe mabɓe wiyamana korsini giroji ɗi sanne sottoɓe giroji ɓe ɗum mbiyana gondi heɓude hen kalisiji muɗi en kowoni e gueɗu muɗi en ɗi wonoon sembe kabaruji ɗumin joguinoɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ko nayiri bangal Francie kañe leyɗele goɗɗe ɓe golliditta ɓe fu wattu joni ɓe gondi halde dow henono ko wiya guɓe risi ɗeɓe noddirta Wagner ɗe naati le leydi Mali ndi wattu joni ɓe mbi ɓe gondi matu tagumasiji ɗeɗo guɓe ley nokko saabi de ko nayiri bangal kaɓorɗe risi matama ɗo kañe ko nayiri bangal kaki teddirɗi hani gollirnon ɓe kollitiri wiide oɗo communiqué ɓe gaɗi ɗum ley noga tati lewru décembre hitande 2021 laamu koɓe leydi Mali ndi wala fu ko jaaɓi sifa tafen le oɗo golle fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Samasiku.
Hakkilo ɗeɗo leyɗe hono Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Portugal e Royaume Uni haɓitiɓe golnoɓe komun en na leydi Russi ɓe Wagner na jaati ley Mali ɓe holliti ɗum bangal jahul e garol diwuji ñiɓugol d'accorde to aéroport Bamako e garangal Bamako toon dunke en kabaru yigaji jaaɓe leydi Russi gullidoɓe Wagner e wi leyɗe sappo e jeegom Europe ɗum ɗo ɓeydan tan bonnude alahaali ndenagu hirnage runa Afrique e sambinde satere kabaru hakkeji tomonta en ley Mali ley communiqué ñande alkamsari noko e tati liru décembre hitande 2021 ɓe holti wiide garangal Wagner na wawi latade sababu gidali do golleji talkuru jam e dawral Mali wadde dun hello le imadraji kedde andaru ndu bangal haybugol civil en e faba larme Mali e ley talkuru ndu ɓe hayfi laamukoɓe leydi Mali ɓe nawtorade jawdi furuba e heewa jaati yoɓude mercenaire en leyɗe goɗɗe fadde mabɓe hinnade faba larmi Mali e service ji furuba eɓe darda ɗum no laamukoɓe transition ɓe fiide dabare ƴewtagol kabaru gollirɗe e taɓade nugal sariya leydi ndi e lewantagol hakkillo landinala wuteji e ley sarti holtaɗi ɗi ka ɗum fo tawade gouvernement leydi Mali kay fa hande jabaki ɗiɗo haalaji leydi France e gollidiɓe muɗum ka yontere ƴaɓɓine nde ministre kumaniɗo gollidal hakkunde leyɗe goɗɗe mettama haalaji gaɗaɗi fewde guɓɓal jeyagal reedu Russi Abla Diop holti wiide ɓe nortorto kabaru Wagner o wadde gidali dow leydi Mali yalla haddindi gollidde e pabatoɓe woɓɓe
andaɓe kabaru nde naka kay kollitiwide ɗum wandi la hokkude gonga jaati on haalaji alata ley nokko wiide Wagner ano wonde yettade le oɗo nokku kanko noddirte Ibrahima May Gaw ɗum e tawede fo wi fa hande laamukoɓe Mali ɓe ka laɓɓinayno oɗo golle wori laɓɓinayi do hono ɓe kani gollinirde e ɗum woni fedde risi noddirtene Wagner ani natude ley nokko fa hande o ɓeydi le hen du wiide ɗum wawi wadde tiɗɗalaji hakkunde Mali kañe leyɗele keddiɗɗe keɗɗenmo kanko noddirte Ibrahima May Gaw komo sifi do hen.
Wagner waran ɓeeɗa golleji jiiɓiɗi ko heewi nde nokkude kañ e yimɓeji wondi ɓe ɗeɗɗi golleji caggal yakkitegon Wagner on to jama o ene wawi joɗinirade wargon ɓe yimɓe ga ko milanmi ɓe minta hen haalaɓe ɓeɗe wawi warde ɓe faabo ba deƴƴere heɓirte nokkuji meɗen nde saabu deƴƴere ana tewta gidiɗ duuɓi heewdi ngal sariyaji leydi Malni ana hani fewtude e ƴewdugol kabanorre mintere me ga ene wawi hulde torraji kuri waddata hakkunde Mali kañ e leyɗe keddanɗe caggal muɗum hono jukke mawɗe Mali ana wawi heɓde ɗum caggal wargon ɓe yimɓe kañ e pelle leyɗe keddanɗe fa yettade leyde Europe e wargon ɓe mintene kalaɓe leydi Mali
ɗiɗo kabaruji fo ɗo mbawi heɓde do bme ame ande ɗe ɗon do page Facebook kañe compte Twitter studio tamani le Sigali nokku no dirteedo colon jabal region Sigal sodo be bi ko sakiti ko waydi de nagon wonde matelle o don nokku no yimbe wonbe tombe kollitirwi dum be bidu dum lati sababu su otlaaji kewdi uddile de do nokku yimbe le garobe jewde kaye fijudu jottata ko ton be ngadi noddango fewde lamo tinno jeelona de renirde jamare wonde tonde kanye jawlele muude Mamadou Sama Seku
o do ka waru ka do dati yimbe le jehobe le lumoji di buri hewde be do yimbe ka ana wonde siti dalla fu e be kulbine jawlele mabbe ana tete saatu hore e be mbare dum woni ko nim city Musa Dumbia goto e hore be le sudu mairie Kolonjeba cercle Kolonjeba o kana ko be lindi huliti wiide yo nokku mo yagol mudum farati mu ana moni sande dum huliti ta wiide be kana jondorade fu altinere didi na tati fu o tawan hippagol ana wade do dati be dade dum do ana heba lebbi jegon jon sudu police gondo do yimbe le jogibe kabbo do hippike dum dum fu ana holbina yimbe rafinde na gondo le o nokku ga hedina e gollirdi fe goti bange de wi kana ko be le gollirdi gondudo fewde rafinde na gudi ana chuude hotel fa yato no kulato tourist en yata Mamadou Kanté goto e jogido sudu hotel to yimbe jippoto o mo haltana me kuteje rafinde na go o du sudu hotel makon
ayte kum chama
arande yimbe le garanobe do yontere fu adadu mudum kami andano jati bande altinere fa alan atawa yimbe na butino do amen a ila rafinde na go o waral nuko amen o kile amen be fu narti hore mu le nyalomo fu atawa yimbe ngarobe amen kapata ko dido ngonga o mi anda hono mi ngata michin tinde tan wiide titalla mo rafinde na go o lati sababu so watti Kolonjeba le mudu o ka beedike ila nyaw covid-19 o do wari o do nyaw ho lati sababu uytude sanne kebe jamarnde
on kebi famu yodun Ali Cisse non hollitinide batuji mawdi aniide wadde le leedi meedi ndi faaje o yalla hono kabaade leedi ndi worino dun timmi le raison ngaydi to mottito yoga halaydi fu jowi ki dow waydi ndena kanye laabal jawlele ko wattete arme o ko do labbine be bi hidu jewte yalla hono yimbe le fina tawa en wombe tombe kan teddinirede kanye fa yotto yimbe le dina kobbe no kani adrade fa gubbe gonde tonde kalde fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seku
dawrude no leedi mali ndi latto leedi ngotiri ndi dinaaji fufu fuubata e mudun ndi demokrasi woni e mudun bamtindi ngatonidi dun hakkilo jamare nde bangal anyaaji golle bamtidi dido ngoni yelaaji yimbe le temme dido nogo dido hawrube le laamu muti jodo halaaji di be ngadi dun noddango haybugol habitibe be wonande colonel en e general en le nokuji wolde kadana Aissata Coulibaly kajado hala mabbe
sukabe jogol an han pamede wadele armi on pamme ko yimbe le armi malen an han ewtede be han faabe do labbe fu be jantide koyde politikam be itte le armi malen be hollite haddi leji lobbi hono kaaji yatte le armi malen o de kbar mo ewite homa fu hokke ko handi kangaaji kesi mujinele nukude fu do inde armi
dido jabu yidi ngoni tufere moti ele mahugol leedi mali heedintinaade won ko holliti Abdoulaye Garba Maiga o radio conseil regional moti
e nous demandons
me famitin gouverneur handen tinno hewtna hono fu ma hawre mudun do i batuji do yimbe hanbe teede dabari yalla kabarji amen ana bilto le la mutti do ba wirimno menen dum woni hala hunko amen le mutti ngom o mal keso halado
gouverneur region o kay bami adi tutude di do talkidi hando totale di yalla hawrembe yu dunno jundugul wattu transition o fati dal denna go timma do tateji leddi fuf
eruji seeda hedde julde mabbe kambe chrétien julde no dirta no yelnde hollitaami do be kersi be korsini sanne dum won tew giroji no hollitira wiide le nokkule de be ciot dum sanne marobe giroji wonbe do bomako do dum biyan gondi hebude len ko woni en gidum muden wattu joni o fa kebe famtar kedden Ali Cisse
no julde no elne batturini chrétien en fa hewi ka fu ana landini sodde tew giroji di Pascal Jabate jeyo tew giroji kuluba
no yetta Allah sabde dum wonde labbe lobbi
sa passe
ton aluka mate kilian goto ana haltana me hodu sabi o subi te o giroidi
moi je pas
min jemi wala wakati fu goto mo sodami girede mudum sabdena min yidi nyamba sanne wakati fu
moi je l'aime
dum e tawe de mudum fu holiti wire te o giroidi ana moddi sanne sabi neba hewa e mudum dum yoppi mo sodde o do tew yurdo le brusutu
dum nyamdu mo wala neban sanne sabdena atawa giroji martedi le kubede ina fay de atawa di wala neban
le 8 jan je o tew o chugu o ayo hakke kilo tew ko chotta ko bili
titi achete
sone asori girodo wurno atama kilometre jabata ko teme didi e chefande joy gasbe hirsinu e huttinu atam en chotta kilo teme tete e chefande joy
150 francs
so tew giroidi yuhen kilian embe ana sora sanni chofe kan en ndore mudum
kanko premier ministre kiddono dete Soumaylo Boubé Maiga holi tayodo wattu jono o wana kibinire e caldi makko non dogotoro e makko be kolitir wiide kanyi yimbe le battibe mom noddete Oulou Game o holi TV du wattu jono Soumaylo Boubé Maiga do uddado an yahata nyaw mudo an nawo do uddado mi cite de wirli sappo e joli lewru décembre jappono du won do naba e clinique do bomako do fa handen kaw hente hore makko holi tawide battibe mom be bi an nyaagi wattu jono yeyelo hono haani sawr riyade le taggal leedi ndi oɗo lamiɗo fedde noddete asma mi cittiɗe wiide o nangama le kaso ilahi le lewru ut yaɓɓe noon du wattu joni o cikkitaɗo wiyeede ko nayiri banggal yurku yurkuji le leydi meɗen ndi
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union Européenne
sakirab den lo ne le raison ngaji meden di en puddiran li lamu kayto nokko no dette mahina hollitawede fedde INTM de yottiki ton wottu jono be kalni yimbe lo wombe tombe beti di kal geltindi yalla ya golterano fuddite le nokkule muden non be kolitiri o wite micciti den wiide be bi hitan 2019 fa yotto hitan 2020 yam ko annino watte len yalla terengay den puddirto no buri milliardoji jenay sefa gardam faado banam bodo hono galle yimbe le wombe torbe torraji nyaw coronavirus yotti le lamu banam bo wiam ko yati yimbe le ci wattu joni o dum won temede janyon non jati be kolitir wiide kany en fabirator kalisiji no holitira wiide wombe le commune no kuno dirte do baron kany le dede jeegom le galure banama de goto fur fabirama ton ko be kali ko kay uni sappo e jetti sefa sikrab do katen kiki da hande do kabaruji meden di o do kabaru min kolitan o wi tan dum wolle nokku no dirte da CICB batuji mawdi anidi wad leedi meden di solal o jabi sijo tamani waran tawer ton altinere fa yotto alkamisare warore den mi kokka on ton kabaruji kala ko hanni wad leedi di fono kabar leedi di hani he intirede bu journée de pour anton wakati 8h yottade 10h on jettiyam de fa yotto sappo yambe sappo mi fa ko nangi yotti ki dum pour anton journée de 13h fa yotto 14h won am de sappo tati de fa yotto sappo ene yamde bande 17h fa yotto 18h dum min dokkan kabaruji di kasser dum won sappo di yamde fa yotto sappo ido kabaruji fodo ba hebde do beme amé ande to so ngadi www.residio.org no noddi odo numéro via mo mère mère 37321 fande fandi e fino ko nandir do no do e set yewterle ana wodi wassalam aljumare fu yotere meden de dorobe yoto ko robe golle ko robe gollana fa yotto torraji ngatteedi fewde robe wattu joni min kala hono kabaru julde mabbe kambe chrétien ko noddata nuyel ko be ngatta le noga e joy lewru décembre ndo le on do wattu furdu micitede wiide hewbe ana defa wattu joni kanko noddata Aissata Diarraw won debbo goto mo jokki dum njaado le lumoji do bamako do min gare kede hono odo debbo wonde wadir somayaji mudum ko pewna mi on do hen
les femmes du Mali
yamde wodi robele be anni jotto li lumoji di kanko madame Giro Adjaratou Cissé o mo li hen sabi nuyel o iwi fa hamdallahi o yehi lumo suguni kura komi dido bodo pamako do
e fa ni so wodi
kebe
ibe ko afro fana
kadwa ma gelna ma mole
do kude kecce de fu an ciotte don suppon kanye pauvre fa jottida aubergine e konande mudun sa daran bama buttemi der fa yotte buttemi didi madame Giro holli tiwi de kudde de antidi sanne sa fondi dun e rawani
salu
lumo rowande kay lumo hikka na sirti seda ko sirti e rowande pomme de terre kilo mudun tamdere e nogay na du tamdere chapantati sefa hikka karoti wuy tati woni ko be charata buddebe sefa hande lay kilo mudun teme tati debe sapo sefa be jeyirta dum minen kambe de jidi be jippina cuguji di so wona dum kulle di fu kana tidi maro kan kulle kecce fa yotto tiw ko newi fu wala hen
caggal don seeda min jottoyi wobbe kasen ciottobe caadaade kulle kecce be kali wakkati jono tiidalaji ko be jogi be bi lumo wala fi kudde de fu dan tiidi
hikka ka lumo hewa san cuguji de fu ko be yidi saadaajo de temdere sefa be ciottirta cuguji di do na serti arande sakin yayete no do uynere teme joyi na uynere teme jeegon uynere teme de jetti na uynere didi sefa yeyirte hande somoyaji di wana nokku goto yiwata won euroji jo de lamu kati yeke bugu fa yogaji do wana euro daral
de on ɗon nokku goto goɗɗo kasen don wondi e termade holli tiwi de kudde kecce de tiidi sanne le leedi ndi ko lati sababu mudu yo wayde kammu
ni chu poivron kan e konkon chottan hikka so ngonga oka kulle kecce de cugu mudu beydike kammu o toba e sanne kon julde noel o atti ko ni kilan en be fuddi warde seeda so wona dun kilan ka heewa sanne
dun e tawede fu kambe roobe en johobe so be chomo yo be ngadi noddango fewde e laamu o tinno yewto yalla hon hani faabirade roobe lebe yalla na keba cioda somoyaji muudeno yaafiri do kadde ten kiki da hande do yewtere meede yowinde do roobe de yi jidire warore